Akakiika ka Paalamenti akalondola enkozesa ey'ensimbi ez'omuwi w'omusolo kagobye abakungu aba Ministry y'ebyensimbi lwa butajja na muwanika wa gavumenti omukulu Ramadan Gobi okwanukula ebibuuzo mu alipoota y'omubazi omukulu ebitabo bya gavumenti giyite Auditor General's Report. Bano babadde bayitiddwa okunnyonnyola ku nnyingiza n'ensaasaanya ey'essente mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo nga bwe kyalabiikira mu alipoota eya Auditor General. Wabula mu kujja, Gobi abadde akiikiriddwa omumyuka we Patrick Ocharyap. Akakiiko ne kategeeza nti abadde aliko by'atasobola kuttaanya bulungi era kwe kumugoba n'abakungu abalala. Ocharyap agambye nti Gobi abadde bweru wa ggwanga ku mirimu emitongole era n'amukubira essimu mu kiseera ekyo kwe kusuubiza nti abadde ajja kubaawo ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokusatu omwaka guno. Ababaka nga bakulembeddwa amamyuka ssentebe w'akakiiko kano Goretti Namugga bennyamidde nti abakungu bonna abazze ebifo mwe bali bakuuma bikuume kwe kulagira Ministry efulumye olukalala lw'abakozi bonna abagwa mu kkowe lino n'ekiseera kye bamaze mu bifo bino. Asman Basaliba y'omu ku batuula ku kakiiko kano era aliko by'annyonnyodde.
Teka gavumenti nti ekitongole kya gavumenti kinajja mu Paalamenti kiteekwa okukyukirira accounting officer. Accounting officer bw'aba tasobodde kubeerawo awandiika mu butongole n'ategeeza akakiiko nti tajja kusobola kubeerawo. Ekikoleddwa olwaleero Secretary to the Treasury ya mwami Gobi tabaddewo ate teyatwala buvunaanyizibwa kuwandiika. Ekyokubiri bw'otunuulira abantu abazze leero mu kakiiko bonna tebannakakasibwa mu bifo bateekeddwa okubeeramu. Abamu tusanze nga omuntu abadde mu kifo emyaka 11 naye nga kwegamba ali acting ate nga bawerako bw'oba ozze mu kakiiko akanoonyereza ku nsaasaanya y'essente y'omuwi w'omusolo oba teweeteeka kubeera nga owuliriza bantu batanaba kukakasibwa mu bifo byabwe. Nolwekyo ne tubasaba baddeyo beetereze